dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
Ijwi ry'America i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni Etienne Karekezi mu kiganiro dusangire ijambo Itegeko nshinga ry'igihugu ni itegeko rigena uburyo ubutegetsi bwa demokarasi bushoboka ni itegeko kandi riteganya uko ubutegetsi busaranganwa hagati y'abanyagihugu mu bihugu byatembeye muri demokarasi itegeko nshinga iyo rishyizweho rimara imyaka n'imyaka ndetse n'ibinyejana ritarakorwaho ritarahindurwa cyokora mu bindi bihugu bimwe na bimwe hari igihe itegeko nshinga ritamaraho n'imyaka icumi yewe n'itanu ntirangire muri Afurika henshi byakunze kubaho ariko ingaruka zagiye ziba nyinshi nko mu kwezi kwa cumi gushize perezida wa Burkina Faso Blaise Compaoré n'ishyaka rye bashatse guhindura itegeko nshinga ry'igihugu ariko biza kuvamo imvururu abaturage barigaragambya bituma perezida Compaoré wari umaze imyaka 27 ku butegetsi yegura ahunga n'igihugu muri 2012 muri Senegal perezida wariho Abdoulaye Wade yashatse guhindura itegeko nshinga abishyira mu matora ashaka manda ya gatatu ariko biza kumwangira bituma atsindwa amatora muri Niger ho uwari perezida w'icyo gihe Mamadou Tandja yashatse guhindura itegeko nshinga bimuviramo ko ingabo z'igihugu zimukorera kudeta zimukuraho bityo bituma gahunda perezida Tandja afite yo guhindura itegeko nshinga ngo yiyongerere manda gatatu yo kuyobora igihugu idashoboka mu karere ka Afrika ibiyaga bigari muri iyi myaka mike iri imbere naho haravugwa amatora ya president w'igihugu itora rya president mu Rwanda ni mu mwaka wa 2017 nyamara kandi hari abajwi yatangiye kuzamuka yuko itegeko nshinga ryahindurwa kugira ngo president uriho mu Rwanda bwana Paul Kagame abone manda ya gatatu nyuma yuko manda ya kabiri izabirangiye muri 2017 mu kiganiro cy'uyu munsi niyambaje impuguke mu by'amategeko kugira ngo abanze kudusobanurira ishingiro ry'itegeko nshinga ry'igihugu ndamusaba kubanza kutwibwira
nitwa Rutihunga Theobald nkaba ndi mu Faransa ndi perezida w'umuryango waranewe uburenganzira bw'ikiremwa muntu witwa Riprodor
mu Faransa ndabasuhuje bwana Rutihunza Theobald muraho cyane
muraho bwana Karikizi
murakomeye aho mu Faransa turavuga ku itegeko nshinga ni mu rwego rw'amategeko birumvikana mu bisanzwe mu bihugu binyuranye ku isi itegeko nshinga ubusanzwe ku muntu utazi amategeko mwamusobanurira ko ari itegeko riterite ku gihugu
itegeko ku bihugu byose itegeko nshinga rishaka kuvuga ko ari inyandiko ikubiyemo amahame remezo ibihugu bigenderaho ari nabyo tegeko rihatse ayandi maze andi yose akaba ariyo agenderaho iryo tegeko rero riba rigamije kwerekana ibyo abaturage bifuza ese leta bafite ubutegetsi bufite ubwe bubasha abaturage bafite ubwe bubasha mbese inzego z'ubutegetsi zizaba ziteye gute ibyo byose bikubiye mu itegeko nshinga babaho bumvikanyeho nanone ari abaturage n'abategetsi
ku bwumvikane bw'abaturage n'abategetsi
n'abategetsi n'abaturage bose baba bishyize hamwe barimo n'abo bategetsi babo bavuga bati tugiye kumvikana ku itegeko rizatugenga mu gihugu cyacu iryo tegeko rero rikaba ririmo ngo twebwe nk'abaturage tuzumvira abategetsi bacu n'ibigenda gutya namwe abategetsi ntimuzadutegeka ibintu birenze ibi ngibi bagashyiraho imipaka ibyo nakwita inkuta z'amategeko nyine azarengera abategetsi nk'uko kenshi usanga abategetsi bashaka kurenga bagashaka kujya kure no kuyobora nabi.
Muvuze ku ijambo ubwumvikane bwa Rutihunza mu gushyiraho itegeko nshinga abanyamategeko baritegura bashingira kuki mu by'ukuri, ndavuga ingingo cyangwa se amahame remezo bashingira mu gukora itegeko nshinga nayahe abategetsi?
Mu gukora itegeko nshinga bareba byinshi, harebwa amateka y'igihugu, bareba aho igihugu kiri n'igihe kigezemo, noneho bikababwiramo kureba iki gihugu cyacu mu gihe iki n'iki kizaba kigamije he, agaciro indangagaciro dufite ni izihe. Izo ndangagaciro rero igihugu gifite ziva mu miterere y'icyo gihugu, aho kiri, amateka yacyo, ibyakibayeho n'ibyo batinya kuzongera kugaruka. Ibyo byose bikuba bikubira mu uko n'itegeko nshinga. Mbese ngo urugero ni nk'ibi byo mu Rwanda iri tugenderaho byabaye nyuma ya Jenoside yo muri 1994. Ubwo rero cyane cyane byihatiye gushyiramo ngo Jenoside itazongera kubaho mwa kiriya gihugu. Icyo kintu barakirebaga cyari ugisanga mu ngingo zose ko bifuzaga ko Jenoside itazongera kugaruka mu gihugu, noneho bitewe cyane cyane n'ubutegetsi bubi.
Hanyuma muvuze ku bijyanye n'amateka cyane bwana Rutihunza, hanyuma se mu rwego rw'amategeko ubwabyo hari ibindi bintu bishingirwaho cyane cyane, ndavuga ku bijyanye n'uko itegeko ryagombye kuba itegeko ribereye rireba buri wese kandi mu gihe gishobora kuba kirekire gishoboka?
Iryo tegeko nyine rigomba gukora kuko rigomba kureba kure, ntabwo riba ibiraho ireba nk'uko tuvuga ngo mu Rwanda ntihazongere kuba Jenoside, ni ukuvuga ngo ntizongere kubaho na rimwe bibaho. Icyo ni ikintu n'intego igihugu kiba cyiyemeje, urumva ari uko batabikora ngo bakore ibintu ejo mu gitondo wongere babone kabutindi ya Jenoside yongeye kubatera. Ibyo rero babirebera abaturage bose bakareba bati amateka yacu ari n'ibi, icyabiteye n'ibi, twabyirinda gutya. Cyane rero nk'uko nari nibaze kubikubwira, Jenoside yatewe n'ubutegetsi bubi. Kugira ngo ubutegetsi butaza n'ububi butuzongera kugaruka, bakagena uburyo bazabusangira, buzasangirwa bute, ubufashe azabumarana igihe kingana iki, ukajya usanga rero ibi byose babirimo. Kugira ngo babikoreho rero ikibihuza, kugira ngo uhuze ikintu cyahuza abanyarwanda bose, nk'icyo cyabaye cya referandumu bakoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Iyo referandumu bayikubiramo iryo tegeko bagenda bareba uko u Rwanda rwabayeho n'uko bifuza ko ruzamera mu myaka iri imbere, kugira ngo u Rwanda rutazongera kugwa mu marorerwa nk'ayo ngayo.
Mu bivuze ku buryo bwumvikana bwana Theobald, ariko ku bwana Rutihunza, ariko ku muturage usanzwe hari igihe abanyamategeko, abanyapolitiki n'izindi mpuguke mukomoza ku itegeko nshinga wenda cyangwa se bati ryarengerewe ntiryubahirijwe. Nk'umuturage utazi iby'amategeko mu buryo bwihariye, icyo yasigarana ku itegeko nshinga ry'igihugu atuyemo abamo mu by'ibanze yasigara mutwe ni nk'ibiki yaba afite?
Icya mbere umuturage agomba kumenya ni uko atakwitwaza ngo ntabwo azi amategeko, kuko baba barabisobanuye abantu bose bakarimenya bakamuhamagara bati uzaze no kuritora. Ubwo rero aba yarabibonyeho ibisobanuro bihagije ku buryo atazongera kuvuga ngo ntabwo ari byo. Ikindi noneho mu iryo tegeko basobanura ingingo zose bagenda bazivugaho. Nk'iri dufite ririmo ingingo zigera kuri 206. Izo 206 rero zose ntizinganya uburemere, harimo izikomeye, harimo izoroshye, ariko izo zose ziri muri ya mahame nakubwiye. Ese tuzayorwa dute? Ese itazongera gutuma u Rwanda rugwa mu kangaratete ni igiki? Izo zose abantu bagenda babireberamo bareba bati igihe tugezemo tuzayoborwa mu myaka nka 50 cyangwa se 100 u Rwanda rurerekeza. Icyo cyerekezo rero bakomeza kukirebaho. Umuturage rero asoma ayo mategeko nk'ingingo ya 200 yakubwira iti constitution niyo n'iryo tegeko rihatse andi yose y'igihugu. Itegeko ryose rigomba kubigenderaho ndetse nta kindi gishobora kutagendera kuri iryo tegeko. Ubwo rero umuturage wese byo kubimenya ababizi.
Mumaze igihe mwumva neza ko haba ku mugabane wa Afurika abategetsi hari ubutegetsi bugenda buhindura amategeko nshinga y'ibihugu, ndetse no mu Rwanda hari amashyaka yahagurutse asaba ko itegeko nshinga ryahindurwa kugira ngo president uriho ubu Paul Kagame yakwiyamamaza. Guhindura itegeko nshinga murebye mu mateka y'ibindi bihugu ku isi hari aho byagiye rihindurwa, mu by'ukuri ikintu gituma itegeko nshinga rihindurwa ni iki cyashingirwaho?
Guhindura itegeko nshinga birateganyijwe uko bigenda, birateganywa no mu itegeko nshinga by'u Rwanda. Ingingo y'ijana na 93 iteganya ukuntu iryo tegeko rishobora guhinduka, hakaba ariko ubwo buryo bugomba kwitabwaho. Uburyo rero ariko bakavuga ko hari n'ukuntu amategeko hari amategeko adashobora guhinduka, nk'ibyo wari uvuze ngo kwitoza. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda atorerwa manda y'imyaka 7 agatorwa kabiri gusa. Kirazira ni itegeko nshinga ribivuga ko perezida yitoza birenze kabiri, uretse na kabiri gakurikirana ntabwo yongera kugaruka ku butegetsi yakoze manda 2. Nubwo rero twakomeje kunenga iri tegeko nshinga, ariko urabona ko noneho abantu bari bisasiye bareba bati perezida narangiza imyaka 2 nako narangiza manda 2 y'imyaka 7 nahagararira aho ngaho. Ibyo rero umbwira ngo arashaka kongera kwiyamamaza, kandi itegeko ribivuga adashobora no guhindura iriya ngingo. Sinzi aho rero uwo azabikura, ndumva ubwo ashaka kugarura igihugu mwaya marorerwe nari nkubwiye.
Bwana Teobald Rutihunza, tuvuze ku butegetsi bwa demokarasi, ni ubutegetsi bwa rubanda butangwa na rubanda kandi bukorera rubanda. Mu gihe iyi rubanda abaturage basabye cyangwa se bemeje ubwabo ko iryo tegeko ryahindurwa kugira ngo ryandire ibihe bagezemo, byagenda bite?
Abaturage bose ndakeka usomye ingingo ya 48 ivuga ko buri munyarwanda wese agomba kubahiriza itegeko, na gusomye ingingo ya 200 nayo ivuga gutyo. Rero abaturage batubahiriza itegeko se ni bande? Ko abasirikare, abasivili bose basabwe bategetswe kubahiriza amategeko y'u Rwanda. Ibyo guhindura bifite uko bigenda, babikoze kubwo buryo byashoboka. Ariko rero ndagira ngo ubwirizo bitirira abantu bitirira abaturage, hari umutegetsi ugeraho ati abaturage barashaka. Ibyo twabyumvise kenshi, ariko iyo ubajije abaturage uteze ngo yashaka iki, usanga hari n'abajya mu myigaragambyo nk'uko numvise ngo bagiye kubahunga ngo bajye mu myigaragambyo, bati mujye kwigaragambya musebya filime runaka antorodisitori ni urugero. Noneho umuturage bamubaza bati ese wagiye kwigaragambya kubera iki, ati numvise ko tugiye kwamagana Abadage. Undi ati nagiye kwamamaza Rosa Kabuye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero urumva ko nuhamagara abaturage ngo baze mu muhanda kugira ngo babone aho barara, kugira ngo badakubitwa iboko cyangwa agafuni azaza ari
mu Rwanda. Hari nibura amashyaka 3 ya politiki yemewe mu Rwanda yatangiye gusaba ko itegeko nshinga ryahindurwa. Abatwumva mwe kugira ngo perezida uriho Paul Kagame abashe kongera kwiyamamariza umwanya wa perezida w'igihugu, twari twateganije kuvugana na vice perezida w'ishyaka rya PDI Honorable Abbas Mukama, ariko ntibyashobotse ko tuvugana mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndabararitse, nizeye ko mu kiganiro cyacu gitaha tuzabasha kuganira nawe akadusobanurira icyo ishyaka rye n'andi bihuje igitekerezo bashingiraho mu kwifuza ko itegeko nshinga ry'u Rwanda ryavugururwa kugira ngo perezida uriho Paul Kagame abashe kwiyamamariza manda ya 3. Nyamara kandi mu Rwanda hari andi mashyaka atemera na gato yuko itegeko nshinga ryakorwaho.
Urakoze cyane ni Dr. Frank Habineza umuyobozi mukuru w'ishyaka rya Demokarasi no kongera ubutegetsi mu Rwanda.
Ndabasuje bwana Frank Habineza murakomeye.
Yego turasuje natwe turakomeye tumeze neza.
Ishyaka ryanyu Green Party bwana Habineza ryafashe iya mbere ingamba ikomeye yo kumvisha abanyarwanda ko itegeko nshinga ritagomba guhindurwa. Impamvu nyamukuru y'icyemezo cyanyu ni iyihe mwabwira batwumva?
Impamvu nyamukuru ni uko tubona ko itegeko nshinga ryashyizweho mu 2003 dushaho manda ebyiri imwe yagize imyaka 7. Twebwe twumva yuko imyaka 14 ku muyobozi w'igihugu bihagije kugira ngo umuyobozi aba yashyira gahunda yashyira mu bikorwa gahunda yiyemeje gukorera abaturage. Icyo cya mbere. Icya kabiri ni uko tumva yuko gahunda yo kubahiriza amategeko igomba gushyirwa mu bikorwa. Dutangiye guhindura itegeko nshinga kuri iyo ngingo biba bivuga yuko tutarimo kubahiriza ya ngingo twari twiyemeje, nubwo biteganyije ko bishobora guhinduka. Ariko tumva ibyiza kugira ngo dushyigikire umucyo wo kubahiriza amategeko twabyubahiriza. Ariko indi ngingo nyamukuru ni uko u Rwanda rutaragira amahirwe yo kubona ubuyobozi busimburana mu mahoro, kubera ko kuva u Rwanda rwabaho tese tuvuge tubona ibintu bihinduka ku ngoma y'icyami binyuze muri Repubulika, habayeho imvururu nyinshi cyane n'abantu barapfa ndetse n'abandi barahunga. Ubwo nyuma yaho ntitwabonye ihererekanya rubasha cyangwa ihererekanya ubutegetsi mu mahoro, ndetse na Repubulika ya mbere duva Kayibanda, Perezida Kayibanda nawe yavuyeho nabi ari kudeta. Tubonye na Perezida Habyarimana nawe njye murabizi uko byarangiye nabi. So twavuga ati twari dufite amahirwe yuko Perezida uriho ubu abantu batamushyize yo presha barimo kumushyiraho, we yabahaye amahirwe u Rwanda akaba yihaye umurage mwiza ku buryo twaba tubonye noneho yerekanye ububasha mu mafoto. So ibyo tumva ko bishyigikira umuco w'amahoro, tukavuga ko u Rwanda tukaba tugiye kuba mu gihugu tuba twizeye yuko nta mvururu izongera kubaho nka izabaye mu gihe gishize,
twakubafite
kwibuka amateka mabi.
Mwebwe mu ishyaka ryanyu ubusanzwe ni ishyaka rikurikije amategeko riri muri forum y'amashyaka yemewe mu Rwanda. Itegeko nshinga ubusanzwe ni itegeko mubona mute? Ni itegeko mufata mute?
Twebwe itegeko nshinga twifata ko ari itegeko rikuru ry'igihugu cya Repubulika y'u Rwanda, ndetse mu ngingo yaryo ya 200 ivuga yuko ariyo tegeko rirenze andi yose mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo nta muntu nta rindi tegeko ryose rirusha iri itegeko nshinga. Gusa iyo ngingo yateganyije yuko bibaye ngombwa ko bashobora guhindura, kuvuga ngo uburyo babiteganyije bavuga ko bibaye ngombwa ko habaho icyo bita referendum, kuvuga ngo abantu batora yego cyangwa oya niba bashaka guhindura iyo ngingo. So nabyo birateganyijwe. So twebwe ikintu twavugaga ni uko tuzi ko ari amashyaka ari ishyaka rya mbere ryarisabye ni ishyaka rya PDI, ishyaka riyobowe na Honorable Musa Fazil ndetse rikaba na Minisitiri w'Umutekano, niyo ryagitangiye rya mbere risaba yuko itegeko ryahinduka ndetse Perezida uriho akazakomeza na ya gatatu. Ariko mu minsi ishize haje kunganira n'andi mashyaka abiri ari ishyaka rya PSP riyobowe na Honorable Kanyange Fibe ndetse na PSP riyobowe na Madamu Christine Mukabunani, nabo bamwunganiye bavuga ati ni byiza yuko itegeko ryahinduka kugira ngo Perezida hazabone manda ya gatatu. Turimo twagaragaje yuko ibyo byifuzo batanze bitari ngombwa ko twabyubahiriza uko rimeze, kugira ngo za ntego tuvuze zitandukanye zijyanye n'amahoro arangiye twe twazigeraho. Ariko no kumva yuko bishoboka yuko umuyobozi ashobora guhinduka kandi ibintu bigakomeza neza.
None se murebye mwe musesenguye mu ishyaka ryanyu mubona impamvu ari imwe cyangwa se impamvu zibaye nyinshi zatuma itegeko nshinga rihindurwa, ni iyihe? Ni izihe mwatubwira?
Bo bagaragaje yuko bafite impungenge yuko ngo nduga baba batwitse ibirura yuko hari ibirura biri hanze aho bishobora kuba byasubira igihugu inyuma. Nizo mpungenge bagaragaje. So bagaragaza yuko Perezida uriho aramutse akomeje yuko bizeye umutekano, kandi birumvikana badufite n'uburenganzira ko badutekereza gutyo natwe. Ariko twe twumva yuko igihugu ko kimeze kitasubira inyuma, kubera ko hari inzego z'igihugu zubatswe ndetse dufite inzego twumva zikomeye, inzego z'umutekano ngo turavuga igisirikare cy'u Rwanda, turavuga polisi y'u Rwanda, turavuga inzego z'iperereza ndetse hari n'izindi zitandukanye zicamukiyeho. So twumva yuko izo nzego zirahari zizaturinda umutekano, twumva ko igihugu cyasubira inyuma kubera ko Perezida avuyeho. Kandi tukabona turufite n'izindi nzego nazo zigiye zubakwa, ari inteko ishinga amategeko, ari inzego z'ubucamanza n'izindi zose. So tukumva yuko twebwe uko tubyumva twumva igihugu cyakomeza gukomeza nta kibazo gihari. nubwo nabo babyumva ukundi cyo turabyumva ukundi so ngo nduba bidebani n'indonga niba bazatumira bizabaho.
Itegeko nshinga ritorwa n'abaturage kandi kugira ngo barigendereho ndetse n'abashobora kuba barihindura, mu gihe abaturage bafashe iya mbere bagahaguruka bagasaba ko iri tegeko nshinga ryahindurwa nk'uko ari amashyaka atatu muvuze yabyifuje, mwe mubona ari ikintu cyaba kinogeye abanyarwanda, ni ikintu mubona mwakwakirana ubwuzu mu ishyaka ryanyu?
Twebwe icyo twakora ni uko hari nkunga abanyarwanda ntabwo tuzi ukuntu abanyarwanda babisaba, kuko icyo tuzi gusa ni uko inteko y'amategeko ishobora kubiganiraho ikabitorera bakemeza ko habaho referendumu. Icyo nicyo tuzi ko gishoboka, iyo abaturage ntacyo tuzi. Ubwo batoye yuko habaho referendumu ni ukuvuga ngo kamarampaka, amatora ya kamarampaka gutora niba iyo ngingo yahinduka, twebwe twiteguye kuvuga ko oya, tuzakora natwe kampanye igaragaza abaturage ko bitari ngombwa ko itegeko rihinduka. Ubwo nje ndumva abenshi cyane bamenye ko babyitegura yuko tweze n'ubundi tuzatora oya, kandi tuzashyigikira ko n'abaturage batora oya.
Muvugana n'abaturage mu Rwanda banyuranye benshi, iyo muganira nabo mwumva bafite iyi mpumeko yuko itegeko nshinga ryabo ryatowe muri 2003 ryahindurwa nyuma y'imyaka 10 gusa rishyizweho?
Twebwe abo twavuganye nabo bose batubwira yuko bumva ko itegeko nshinga atari ngombwa ko rihinduka, bumva yuko itegeko ryakomeza uko rimeze, ndetse tukabona nayo nubwo n'iyo nsinga n'abategetsi mu mahoro. Ariko nyine nk'uko twabigaragaje hari abazifuza Perezida Musa Fazili n'abandi bose, ubwo nabo bafite uko babyumva. Ubwo ntabwo twavuga yuko abanyarwanda bose babyifuza cyangwa se ko batabyifuza, ubwo hari ababyifuza ariko natwe tuzi ko hari abandi batabyifuza.
Ndabashimiye cyane. Bwana Frank Habineza ni perezida w'ishyaka Riharanira Demokarasi no Kurengera Ibidukikije mu Rwanda.
Yego namwe murakoze cyane kandi mugire umugoroba mwiza.
Tumaze kumva impande zombi z'abahagarariye amashyaka ya politiki mu Rwanda ku bijyanye no guhindura itegeko nshinga. Muri uyu mwanya reka nongere niyambaze impuguke ku bijyanye n'amategeko. Ni Bwana Theobari Rutihunza. Siki itegeko rivuga nanone mbigarukeho Bwana Rutihunza, itegeko ribereyeho abaturage, si abaturage babereyeho itegeko. Nongere mbisubiremo, hari nk'amashyaka yasabye ko itegeko ryahinduka, navuga nk'ishyaka PDI, ishyaka ntangarugero muri demokarasi n'andi mashyaka abisaba. None se abaturage bahagurutse bakumva iyi ntero y'aya mashyaka bakavuga bati reka itegeko nshingaho turihindure muri kamarampaka perezida yongere yiyamamaze, icyo gihe bigenda bite? Mu mategeko mwavuga ko itegeko nshinga rigiye guhindurwa mu buryo bunoze.
Kirazira niko constitution ivuga, kirazira ko perezida cyangwa abaturage bahindura itegeko nshinga ku nyungu z'umuntu ku giti. Niyo constitution tugenderaho, perezida Kagame yashatse ko ayidudisha mu ikoti azajya yambara mbere ari imyaka 5, ati ni miki bukeye ati wambi 72 naba mpaze. Ariko urabona wagwa ubutegetsi ntibibaho. Icyo rero ni cy'abaturage banze, nicyo constitution yanze ko umuntu yakwikurura. Yari ibizi yaravuga iti yahita umuha imyaka 72, none byanyota yongeye kugaruka. Kubera inyota y'ubutegetsi guhindura itegeko nshinga, urumva ko abaturage nta kundi baba babikoze. Ntibabikoze kugira ngo baranire demokarasi, babikoze nyine kugira ngo ufite inyota y'ubutegetsi atabumarira kwicuma.
Bwana Rutihunza, ejo bundi mu kwezi kwa 10 muri Burkina Faso, uwari perezida Blaise Compaore n'ishyaka rye ryari ku butegetsi bagerageje guhindura itegeko nshinga kugira ngo bahindure manda za perezida, kugira ngo Blaise Compaore yamamaze. Abaturage barahaguruka bituma ava ku butegetsi ahunga n'igihugu. Murebye imiterere y'u Rwanda muri iki gihe, mubona ibyabaye muri Burkina Faso ari isomo abantu bakwigiraho?
Burkina Faso si u Rwanda. Burkina Faso si yigeze igira jenoside. Burkina Faso yagize ibyago byo gupfusha perezida yishwe n'uri yanyine wamusimbuye, icyo aho bijya gusa nuko na Kagame ashinjwa ko yishe uwo yasimbuye, Kagame agashinjwa ko yishe abandi ba perezida. Ibyo rero bikaba bituma agundira kuko aratinya umwe yita Loptijuge, aratinya ko Loptijuge azamubaza ati kuki washyize umuriro ku byatsi byumye bigatuma abatutsi bahashirira. Ibyo Loptijuge azabimubaza igihe nikigera. Loptijuge azamubaza ati kuki wikubiyeho umutungo we w'agahungu gakennye ukajya kuguramo amadege, ukajya kuguramo amazu, ukajya kuguramo n'ibindi nta kubwira. Ibyo rero Loptijuge azabimubaza. Hari byinshi rero Kagame atinya kuzabazwa. Ibyo rero atinya nta handi abona yakwihisha uretse muriya mwanya wa perezida bavuga ngo utanga iminiti. Iyo iminiti rero itavaho nyamara niyo yabyiha izagera ishire abazwe ibi bintu azabazwa. Wese urakeka ko bari abanyekongo yatikize bamaze kurenga bavariya kuri miliyoni 5 zirenga, urakeka ko kiriya cyaha kitazagaruka ejo cyangwa n'ubundi? Ndakeka ko ibyo Kagame ashaka gukora ari ibintu byo gukomeza kugundira ubutegetsi, ariko atari impamvu z'uko ari umudemokrate, si impamvu z'uko ashaka ko ashaka ibindi z'Abanyarwanda. Ibi ni byerekana kuba yumva ko adashobora kubona umuntu umusimbura n'imyaka amaze yobora kiriya gihugu. Numva ariwe kwerekana ko yeshuwe. Ishikiye rero ni ukutagira wamusimbura.
Bwana Rutihunza, mukomoje inshuro nyinshi kuri aka kajambo, nanjye nkisa akajambo ngo Loptijuge. Aha murashaka gukomoza kuki mu by'ukuri?
Nashaka kuvuga ko Perezida Kagame asuzugura imanza n'inzego z'ubutabera zose uhereza umuzo mu Rwanda zo yifatiye akoresha uko ashaka ubwigengero bw'ubutabera ahana busa abo mu Rwanda. Ibyo rero si mu Rwanda gusa, Loptijuge bose ababona no mu rukiko rwa Ruya rwa Arusha, Tribunal Penal International pour le Rwanda.
Muravuga abajuje.
Mbese uzarebe uko Carla Del Ponte yirukanywe mwa Ruya rukiko n'ukuntu n'abandi bacamanza bavuga ngo babamagane, ugakurikiraho n'urukiko rwa TPI, Tribunal Penal International rwa Lahe, uko agenda rusebye. Wumvise ko ari mu ba mbere mu bakuru b'ibihugu bahamaganye imikorere yarwo igihe bashaka ko umukuru wa Kenya ngo ahanagurweho ibyaha cyangwa se arekurwe. Ibyo byose rero Kagame yabyise ko ari Loptijuge. Mbese biherweho yatangiye no kubivuga cyane cyane igihe Rosa Kabuye yafatirwaga i Cologne ndakeka mu Budage, avuga ngo yafashwe na Loptijuge ibintu nk'izo ngibyo. Aho bacamanza rero abafatira mu Rwara, ntaho abona ko bafite urwego rukora imirimo abaturage barushinze bari.
Yenda bashimiye.
Ariko kuvuga nuko umunsi umwe bazahura nawe bakacakirana nawe bakamwereka ko atari ba Loptijuge nkuko akunze kubivuga.
Bwana Rutihunza Theobald, ni impuguke mu mategeko ndetse n'uburenganzira bwa muntu, tuvuganye ari mu Bufaransa.
Murakoze Bwana Karikizi.
Ndabashimiye mwese mwe twiyambaje mu kiganiro cyacu uyu munsi, namwe abadukurikiye ndabashimiye kuba mwafashe umwanya mugakurikira ikiganiro cyacu ku bijyanye n'itegeko nshinga. Simvuze ngo mwirirwe cyangwa se ngo mugire umunsi mwiza, ahubwo mboneyeho umwanya wo kubatumira namwe kwitabira ibiganiro byacu. Hagati aho ariko kandi, ejo bundi ni umunsi mukuru wa Noheli. Mwese mbifurije umunsi mukuru mwiza mu miryango yanyu, mu ngo zanyu, aho mutuye, aho mwiga, aho mukora. Ku giti cy'umwihariko mwe twaganiye mu biganiro byacu uyu mwaka, nongeye kubashimira cyane ku ruhare mwagize mu gusobanurira abatwumva buri munsi bimwe mu bibazo by'ingutu bireba imibereho yabo. Mwese kandi mbaye mbifurije umwaka mushya muhire wa 2015. Kuri mikoro hano i Washington, mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.